Classic Music.
Watu wananiogopaga, wena kamara. Najua mziki mkubwa, Shade Sirida. Wazapu wananiogopaga, wena kamara. Najua mziki mnene, Shade Sirida. I shoot them stars when I'm dropping bars. Niko Pluto, niko Mars, wezi kunipandia kwa ngazi. Sasa wewe kasa, kujizi madata, kumtishia papa, wona jua mi monster. Sao juu kusoma, si hata picha na kuambia. Nime update system yangu, hawezi kuingia. Nime upgrade lifestyle, mpaka teknolojia. Na nime change sana, jiandae ki psychology. Napenda tano nichukia. You're welcome here my dear. I don't have a chair for you. Mtakalia jambia. Chukua kamba ujinyongi au vidonge na kuandalia. Kama chonde usikonde na kupas malabandia. Galisha zima, dereva na nikamnyesha bia. Uvila kichina na kuwa kama vile natania. Sao juu kusoma, si hata picha na kuambia. Nime update system yangu, hawezi kuingia. Nime upgrade lifestyle, mpaka teknolojia. Nime change sana, jiandae ki psychology.